mimi nilikuwa vipi? Sasa kama mimi nilikuwa vipi? Wakati wa zamani ambapo sikumjua yeye, wakati wa zamani ambapo sikumjua yeye, alizidi kunipenda kwa mapenzi tele, alizidi kunipenda kwa mapenzi tele. Kama Ibrahimu akanitumia, kama Ibrahimu akanitumia, akanichange na my man of great style, akanichange na my man of great style. Hata kama mimi nilikuwa vipi? Hata kama mimi nilikuwa vipi? Wakati wa zamani ambapo sikumjua yeye, wakati wa zamani ambapo sikumjua yeye, alizidi kunipenda kwa mapenzi tele, alizidi kunipenda kwa mapenzi tele. Kama Ibrahimu akanitumia, kama Ibrahimu akanitumia, akanichange na my man of great style, akanichange na my man of great style. Waliyosema kamwe hayakuvunja moyo, waliyosema kamwe hayakuvunja moyo, walidhani kuwa tutadidimia, walidhani kuwa tutadidimia, na kudhani kuwa hatutavuka, na kudhani kuwa hatutavuka. Lakini kwa maombi na kilio tukaweza, lakini kwa maombi na kilio tukaweza. Wakabaki wote wamesononeka, wakabaki wote wamesononeka,
wakabaki wote wamesononeka, yeah.
Waliyosema kamwe hayakuvunja moyo, waliyosema kamwe hayakuvunja moyo, walidhani kuwa tutadidimia, walidhani kuwa tutadidimia, na kudhani kuwa hatutavuka, na kudhani kuwa hatutavuka. Lakini kwa maombi na kilio tukaweza, lakini kwa maombi na kilio tukaweza. Wakabaki wote wamesononeka, wakabaki wote wamesononeka. Asante sana Mungu kwa baraka zako, asante sana Mungu kwa baraka zako. Mapenzi yako na rehema zipungui kamwe, mapenzi yako na rehema zipungui kamwe. Kwa kweli Mungu Baba hakuna kama wewe, kwa kweli Mungu Baba hakuna kama wewe. You are the Alpha and Omega, forever and ever. You are the Alpha and Omega, forever and ever. Give me strength and courage to serve you Lord, give me strength and courage to serve you Lord, to serve you Lord. Asante sana Mungu kwa baraka zako, asante sana Mungu kwa baraka zako. Mapenzi yako na rehema zipungui kamwe, mapenzi yako na rehema zipungui kamwe. Kwa kweli Mungu Baba hakuna kama wewe, kwa kweli Mungu Baba hakuna kama wewe. You are the Alpha and Omega, forever and ever. You are the Alpha and Omega, forever and ever. Give me strength the courage to serve you Lord, give me strength the courage to serve you Lord. To serve you Lord,
let your will be done, let your will be done, because I need you Lord,
need you Lord.
Let your will be done
in my life,
let your will be done
in my situation,
let your will be done, because I need you Lord,
I need you,
let your will be done,
I need,
let your will be done, let your will be done.
Oh,